Nachimsafi.com.
Tumerudi wote kwenye zambi. Na sasa tunafanya wote. Tumerudi wote kwenye zambi. Na sasa tunafanya wote. Mlizania tutamaliza, tutafunga tumilale. Mama, mlizania tutamaliza, tutafunga tumilale. Basi wote weka, 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 weka. Weka, 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 weka. Nasema weka, 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 weka. Weka, 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 weka. Mama, Aisha boy na Kizube. Chapa, Sante. Umutu, umutu. Wanangu mnavyo zungu sana unara. Na madada mnavyo tiki sana unara. Wanangu mnavyo zungu sana unara. Na madada mnavyo tiki sana unara. Chapa, Yapa. Uparante, unawasha. Uparante, unawasha. Baba yangu uparante. Kwenye zambi. Na sasa tunafanya wote. Tumerudi wote kwenye zambi. Na sasa tunafanya wote. Mlizania tutamaliza, tutafunga tumilale. Mama, mlizania tutamaliza, tutafunga tumilale. Basi wote weka, 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 weka. Weka, 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 weka. Nasema weka, 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 weka. Weka, 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 weka. Kama unajiona hauna zambi, usicheze hili goma. Unajiona msafi sana, usicheze hili goma. Basi twende wauni peponi, masela peponi, wanangu peponi, wasema kweli peponi, bwana wauni peponi, wanangu peponi, masela peponi, wasema kweli wote peponi. Mama, tena. Wambia basi uparanta, unawasha, uparanta, una yeah. Wamchungaji pita huku.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.